Bless the love for the girl.
Mwana je, betachi.
Sima na kwa sogu.
Nishoti baba.
Vicky Pandas.
Kuche ni muone. Kuche ni muone. Ependeza. Ameweza. Kuche ni muone. Kuche ni muone.
Ebe, ebe, ametupa nguvu ya kuzidi, tunazidi kumpa shukrani bila budi. The more we give thanks, tunaongeza magoodies. Everybody, come give this and tell somebody. To tell somebody and tell somebody. Yes, kumba Ebeneza, anaweza, yeah. That's why we sing, say Ebeneza, anaweza. Ebeneza, anaweza. Ebeneza, anaweza. Yeah, 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 yeah.
Ebe, 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 ebe.